the choir just sang.
For to my heart, lillerine eller for special vina. Know this, that every soul is free. Ufa tu ni na o presente mason o te tu inatu suafa o le upurenga o au fitu o furuelia ma o presente o au au silali e le kalesia mo le palota e langolongo inai. A mai au tatu ufa fo atu le ya Elder Dallin Eidos ma Robert D. Hales o le korama apostolo e tos fururua. A mai al saunonga Elder Hales on a so I lem saunonga Elder George L. Sabalas, or fitung afulu.
It is proposed that we
should etuinatu in the etatu utelia. Malangolangoina Thomas Spencer Manson, evem perfetta, tratava aim talifalinga, prestene ole calesia, a Jesu Christo le apoyoasso natai. Henry Benyon Iring, evem so soani momua e laupestensili. Matida Friedrich Ogdorf, e veam so soli lua e leo per stensili. O e la to e fin ralo iai, e a failo mai. O e le fin ralo iai, e a failo mai. E tu inatu, ina iatatu telia, malango loina poi Kenneth Becker, e veam per stene il corama apostolo e tos fu lua. Ma uso nei o le na corama.
L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, and Neil L. Anderson. Those in favor. Any opposed may so
indicate.
It is proposed that we suspend the count of the
Lord in the Sosuani la Pesensili, ma apostolo et os fululua, o ni perfetta, tratava ai metali fali. O elato umo e finangalo iai, ia failo mai.
Contrary.
Iai se au esiai, failo mai le lava failo ma.
It is proposed that we release.
Et uinatu ina ia fa malolo mai.
Charles Didier, John M. Madsen, Lynn A. Mickelson, and Dennis B. Neuenschwander as members of the first quorum of the
Suyal Korama Momua fit Wafulu, Matofia Onipulenga Wao, Wafamalo Lo Fama Maluina. That we not for in a yatatu Famalo Lo Mai,
D. Christensen, James M. Dunn, William W. Parbley, W. Douglas Shumway, and Robert S. Wood. As members of the second
my leve ai on yuso al korama na lua fit ko fulu o ilato e awai fatasi mai mato de tuinatu o le nganga fa fita i nei te mali mo la la to 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 ma ia fai lo mai
it is proposed that we sustain
le tuinatu i nei tatu talia mo la lo ina i spulenga ao fit ko fulu eria ma o pestena ao silali e peo na ia nei o ilato e fina lo ia ia fai lo mai.
Any opposed may manifest.
Iai se fatu yese, ia fai lo mai.
President Monson, insofar as I am.
President Monson, ila umata watu iai, wautasi de parota il mauta autu mo confess.
Thank you.
Fafitai, usoe matua fafine, mola o tou palota lango lango, o lo o tou fatu atua, tu to, ma o tou tetalo. Tatu falongolongo atu nei loa, ia el roos.